Na bahati tena
Miss Lover Boy, in case you don't know. Si Lover Boy, oh no.
Miss Lover Girl, in case you don't know. Sio kama yule dem, oh no. Na kama njiwa, anavyo pepea. Roho yangu unailemea.
Kasura pia nakolipokea. Naona Mungu kakupendelea.
Basi kumbatie hadharani, unipe ya chumbani.
Wani moto, wani moto. Pete yangu, pete yangu. We ni kama pete yangu,
pete yangu, pete yangu, pete ya. We ni kama pete yangu.
Toka kwa jua njoo kwenye hema. Wamekutesa sana mino chanda chema. Na wapambe wale wasiopenda mema. Wanatuombea vita CCM Chadema.
Yani humoto hausimi, napa maneno ya ulimi. Nisho sadike moyo kadupenda viwewe. Basi kumbatie hadharani, unipe ya chumbani.
Wani moto, wani moto. Pete yangu, pete yangu, pete yangu. We ni kama pete yangu,
pete yangu, pete yangu, pete ya. We ni kama pete yangu,
pete yangu, pete yangu, pete ya. We ni kama pete yangu. Pete yangu,
Nadia. Pete yangu,
ayelelelele.
Pete yangu, pete ya. We ni kama pete yangu.